Awurade nhyira obi biara a ɔhyɛ me. Ɛyɛ mu nuaba precious. Ɛnɛ maba papa kurokawa studio. Mɛsɛ sɛ ɔbɛka me wɔne asɔre Awurade te asefoɔ no. Wɔkoma ɛne wadwe nyinaa. Ɛka ɔsɔre yɛ mu. Anafɛdi ɔsɔre yɛ akyi. Na menim sɛ yɛmmie no na wayɛ nhyira. Say it out. What do you need more just to any in ourselves?